Selopeli na Woza Matrix vare richimbira kati ndi fhethu swa u gudela hune vha gudiswa vha ḓo wana hune ngudo dzo fhambanaho ubva kha grade ya vhuṋa u swika kha grade ya vhufumi na vhuvhili khathihi na thikhedzo ya vhabebi na vhadededzi vha songo tenda u pfukwa nga ngudo dzashu ubva kha zwiṱitshi zwa fumiraru zwa SABC u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo vha nga ri wana kha website ya tsolopeli.org.za na wozamatrix.co.za. Mbekamushumo heyi vha khou i ḓiselwa nga muhasho wa pfunzo dza fhasi, National Education Collaboration Trust na SABC Education.